angithakulaleli, zama ukwenza iplan angibambeki. Bethi izinja zami masambeni, uzodlala ngami ungangiqapheli. Masambeni, 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 angibambeki, angibambeki. Me and the homies, yeah, we going in. Big bag, big plans, yeah, we going in. Izinja zamba funi maleningi ningi ning. Work hard, play hard, yeah, we do it for the culture. I ain't getting young, bitches in your zombie, yeah, we do this shit. All I said, I told ya, please don't hate on me. Watching on your shorty, yeah, over news and zombie. Swimming me, yeah, me talk lale. Zamu genzi plan, angbambeki. Bitches in your zombie, masambeni. Muzo tala ngamunga mkabeni. Masambeni, 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 angibambeki, angibambeki.
Yeah, ingane zingithanda plans, ngibiza uMandoza. Ekhuthi nawe wenza iplan, sole imimosa. Ingathi awu-understand, ngifuna nje ukubola. Usuku nemina silala ikhali kwelomo. Cela ungadidizeli, bona uzosikhosta. Ubeke uma ngithole imali, uthengi iLacosta.
Ngithakulaleli, zama ukwenza iplan, angibambeki. Bethi izinja zami masambeni, uzodlala ngami ungangiqapheli. Masambeni, 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 angibambeki, angibambeki.